Un perfume loam womile, bi All Nations Gospel Publishers. Njengendluzele ilangazelela umfudlana wamanzi apholileyo, kanjalo, ngiyakulangazelela, Nkulunkulu, ngomela wena Nkulunkulu ophilayo. Amahubo isine kubili amavesi kunye kuya kukubili. Lamazwi omhubi asebenza kuwo wonke umuntu. UNkulunkulu usenzile, umoya, umphefumulo nzimba. Njengoba nje umzimba wethu ulambela ukudla nokuphuzwayo, kanjalo umphefumulo wethu womela uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Uma singayondli imizimba yethu noma siyiphuzise, singafa, noma uma sinikezwa ukudla noma ukuphuzwa okungafanele, singagula. Kungokufanayo nasemphefumulweni wethu, ngoba umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa, kodwa udinga wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumayo. Matthew isine isine, mina ngiyisinkwa sokuphila, kusho uJesu kubo. Oza kimi kasoze alamba, okholwa yimi kasoze oma. Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini njalo onika umhlaba ukuphila. Johane isithupha, isithathu isithathu, isithathu ihlanu, ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu esidla lesi sinkwa, uyakuphila phakade. Johane isithupha amavesi isine isikhombisa, isine isishiyagalombili kanye ihlanu kunye. UJesu wathi kowesifazane waseSamaria, wayazi ukuthi uma kuphela lokho uNkulunkulu amnika kona, wayeyocela kuye, futhi wayeyomnika amanzi okuphila ukuba aphuze. Wamtshela nokuthi noma ubani ophuza amanzi amnika wona, ngeke aphinde ome. Amanzi awanikezayo ayakuba ngumthombo phakathi kwawo, amnike amanzi okuphila, amnike ukuphila okuphakade. Johane kunye isine amavesi kunye iqanda, kunye isine. UJesu, izwi likaNkulunkulu, owaba umuntu futhi waphila phakathi kwethu, nguye kuphela isinkwa esiphilayo esisuthisayo futhi nguye yedwa onikeza amanzi aphilayo ukucima ukoma kwemiphefumulo yethu. Akukho okunye kulomhlaba okungasinika ukuphila okuphakade futhi kusenelise. Imali, injabulo, abesifazane, amadoda, udumo, udumo, uphuzo, umdanso, ugwayi, izidakamizwa, nanoma yini enye enganelisa ukoma komphefumulo wethu ongafi. Isicebi uJesu akhuluma ngaso, sasinazo zonke lezi zinto kodwa kwathi ekugcineni sesiya esihogweni sokoma okuphakade, safisa ukuba uLazaro acwilise umunwe wakhe emanzini awufake olimini lwakhe oluvuthayo, ngokuba wayehlushwa emlilweni ovuthayo. Isihogo saphakade, kodwa uLazaro akakwazanga ukumsiza. Luka kunye isithupha amavesi kunye isishiyagalolunye, isithathu kunye. Hawu, mngane wami, yeka ukuzama ukuphakela umphefumulo wakho ezintweni ezingenalutho zalo mhlaba. Banquma wena. Benza sengathi bayakusuthisa bakushiye ulambile futhi womile kunakuqala. Kuyothi, njengomuntu olambile ephupha edla, avuke elambile. Noma njengomuntu obulawa ukoma, aphuphe ephuza, avuke umphimbo womile. Isaya kubili isishiyagalolunye, isishiyagalombili. Uma ungawudli umphefumulo wakho ngesinkwa sokuphila, uwunike amanzi okuphila, uyakufa. Injabulo yesono ayikudla komphefumulo. UNkulunkulu wasidala futhi wenza umuntu waba umphefumulo ophilayo. NguNkulunkulu kuphela onganelisa ukulangazelela nokoma kwemiphefumulo yethu. Imiphefumulo yethu ikhalela kuNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo, ukuze aneliseke. Uma singavumeli imiphefumulo yethu ukuba ithole ukwaneliseka, sizokufa futhi sihlupheke ukoma okuphakade kanye nendlala emalangabini angapheli esihogo. UJesu wehla ezulwini ukuzosuthisa imiphefumulo yethu ngesinkwa esiphilayo futhi asuthise imiphefumulo yethu eyomile ngamanzi aphilayo. Ngokunjalo njengoba udla isinkwa semvelo usifaka emzimbeni wakho, faka uJesu enhliziyweni yakho futhi uphuze umoya ongcwele uJesu awuthumela kulomhlaba ukuba abe ngumthombo wokuphila ngaphakathi kuwe ukuze akukhanyisele futhi akuqinise futhi akuhole. Kuwe kulo lonke iqiniso. UJesu wathi, odla inyama yami, aphuze igazi lami, unokuphila okuphakade, futhi ngiyakumvusa ngosuku lokugcina. ngokuba inyama yami ingukudla kwangempela negazi lami liyisiphuzo soqobo. Igazi lami lihlala kimi, nami ngihlala kuye. Lesi yisinkwa esehla ezulwini. Odla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Johane isithupha amavesi ihlanu isine, ihlanu isishiyagalombili. Yamukela uJesu isipho sikaNkulunkulu manje, lowo osuthisa ngokuphelele ukulamba kwemiphefumulo yethu. Isinyathelo sokuqala sokuya ezulwini. UNkulunkulu usinikeze indlela eqinisekile eholela ezulwini. Kufanele sithathe indlela uNkulunkulu asilungiselele yona. Iladi eliya ezulwini linezinyathelo eziningi. Isinyathelo sokuqala kuNkulunkulu, ukuphenduka esonweni. UJohane umbhaphathizi wafundisa wathi, "Phendukani ezonweni zenu, ngoba umbuso wezulu usondele." Mateyu isithathu kuya kunye kuya kukubili. Abapostoli batshela abantu ukuthi baphenduke. UPetru wathi, "Yilowo nalowo kini kumelwe aphenduke ezonweni zakhe futhi abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ukuze izono zenu zithethelelwe." Izenzo kubili ivesi isithathu isishiyagalombili. Phenduka kulobu bubi obusenhliziyweni yakho, ukhuleke kuJehova ukuba akuthethelele. UNkulunkulu akazinaka izikhathi lapho abantu babengamazi, kodwa manje usebayala bonke ezindaweni zonke ukuba bashiye izindlela zabo ezimbi. Izenzo isithathu ivesi kunye isishiyagalolunye, isishiyagalombili ivesi kubili kubili, kanye nekunye isikhombisa ivesi isithathu iganda. Kumabandla ahlubukayo uJesu, inhloko yebandla, wathi, "Cabangani ukuthi seniwe kangakanani, sukani manje ezonweni zenu, emlonyeni wami. Labo engibathandayo ngiyabasola ngibajezise ngakho qinisela uphenduke." Isambulo kubili amavesi ihlanu nokunye isithupha. Ukuphenduka kusho ukufulathela impilo yakho endala futhi uphenduke ulandele uJesu futhi wenze intando kaNkulunkulu. Izenzo kunye kunye ivesi kubili kunye kanye nekunye isine ivesi kunye ihlanu. Ukuphenduka kuthinta zonke izoni nabangakholwa, kanye nabo bonke abangamaKristu ngegama kuphela futhi abaphila esonweni futhi bafile ngokomoya. Mabaphenduke ezonweni zabo. Ukuphenduka kwenza umuntu aphenduke esonweni, alahle izithixo, ukuthakatha, ukudakwa, ubufebe, ukweba, ukuqamba amanga nemikhuba emibi. Deda kukho konke okubi okwenzayo, ungasivumeli isono sakho sikubhubhise. Hezekeli kunye isishiyagalombili amavesi isithathu iqanda kuya isithathu kubili. Ukuphenduka kuyisango lensindiso egcwele. Mateyu isithathu ivesi kubili kanye nezenzo kubili ivesi isithathu isikhombisa isithathu isishiyagalombili. Ukuphenduka kuwukudabuka kweqiniso ngezono esizenzile. Mateyu kubili isithupha ivesi isikhombisa ihlanu kanye kubili Korinte isikhombisa ivesi kunye iganda. Ukuphenduka kungukusuka esonweni. Luka kunye ihlanu ivesi kunye isishiyagalombili. Ukuphenduka kuwukuvuma isono sakho ungasifihli. Kunye Johane kunye ivesi isishiyagalolunye kanye nezaga kubili isishiyagalombili ivesi kunye isithathu. Ukuphenduka kuwukuzinikela ngokuphelele kuNkulunkulu. Luka isishiyagalolunye ivesi isithupha kubili. Ukuphenduka kuwukulungisa lokho okwenzile okubi. Luka kunye isishiyagalolunye ivesi isishiyagalombili. Umoya ongcwele ubeka icala ngesono futhi uyasisiza ukuba siphenduke. Johane kunye isithupha isishiyagalombili. Abanye abaphendukile. Inkosi uDavide yaphenduka futhi yathethelelwa. Amahubo ihlanu kunye amavesi kunye kuya kukunye kubili. UDanieli waphenduka ngenxa yabantu bakubo futhi uNkulunkulu wamuzwa. Danieli isishiyagalolunye amavesi isithathu kunye isishiyagalolunye. Inkosi kanye nabantu baseNineve baphenduka futhi umuzi wonke wasinda. Jona isithathu amavesi ihlanu kunye iqanda. Indodana yolahleko yaphenduka futhi yamukelwa nguyise. Luka kunye ihlanu ivesi kubili kunye. UPetru umpostoli waphenduka futhi wathethelelwa. Mateyu kubili isithupha, isikhombisa ihlanu uSawulu waphenduka waba umpostoli uPawulu onamandla. Izenzo isishiyagalolunye amavesi kunye, kubili kubili. Ukuphenduka kwamanga. Abanye abantu bayaphenduka kodwa ukuphenduka kwabo akukona okwangempela. U-Adam wasola u-Eva futhi u-Eva wasola inyoka ngezono zabo. Inkosi uFaro yaphenduka ukuze ibalekele isahlulelo sikaNkulunkulu, kodwa ukuphenduka kwayo kwakungelona iqiniso. Eksodusi isishiyagalolunye ivesi kubili isikhombisa kanye kunye iqanda ivesi kunye isithupha. UBalami umprofethi waphenduka, kodwa waqhubeka nendlela engafanele. Numeri kubili kubili ivesi isithathu isine. Inkosi uSawule yaphenduka kodwa yafuna ukudunyiswa ngesikhathi esifanayo futhi ayizange ibonise ukudabuka kwangempela ngesono sayo. Kunye Samueli kunye ihlanu, isithathu iqanda, uJuda Iskariote waphenduka ngendlela engamanga, wasivuma isono sakhe phambi kwabapristi abangabazenzisi esikhundleni sokuya kuJesu, lowo ayemkhaphele. Matewu kubili isikhombisa ivesi isithathu no isine. Kumelwe siphenduke futhi sivume izono zethu kulowo esonile kuye. Indodana yolahleko yabonisa ukuphenduka kwangempela. Wasukuma washiya izingulube nenkosi yakhe waqonda kuyise wathi, Baba ngonile kuNkulunkulu nakuwe. Angisafanele ukubizwa ngendodana yakho. Luka kunye ihlanu ivesi kunye kunye, kubili isine. Akazange asole omunye umuntu ngaphandle kwakhe. Kodwa wayenokholo ebuhleni nothando lukayise. Ukuphenduka kweqiniso. Ukuphenduka kweqiniso kwaziwa ngesithelo nemisebenzi yakho. Izithelo nemisebenzi yokholo ibonakala lapho isoni sishiya ngempela izono zaso futhi sibonisa ukudabuka kwangempela ngezindlela zaso zesono. Isela lizobuyisela lokho elikuntshontshile kumnikazi walo lapho kungenzeka khona. Isidakwa sizoqeda ubhiya nogoloko. Owathembela ezithombeni nasekuthakatheni uyoshisa izithixo zakhe nezintelezi. Indoda noma inkosikazi engathembekile iyobuyisela ubuhlobo obuhle emzini wayo futhi ishiye bonke ubuhlobo obuyisono. UZakewu umthelisi omkhulu wamamukela uJesu endlini yakhe wathi, lalela, Nkosi. Luka kunye isishiyagalolunye ivesi isishiyagalombili. Umlobi wazi ngamakhulu ezoni. Okwathi ngemva kokuphenduka kuNkulunkulu zabuyisela zonke izinhlobo zezinto ezebiwe noma ezizuzwe ngokungafanele kumnikazi ofanele. Kwalahlwa imali, izingubo, ifenisha, amathuluzi, izimvu, izinyoni, izinkabi, imibese, kwaqedwa ugwayi, amakhadi, izintelezi nemithi, amadayisi, amathambo abathakathi, amavolovolo nokunye. Abaningi bacela intethelelo kulabo ababemonile futhi bathola ukuthula. Ngokwenza kanjalo, abanikazi abaningi bezimpahla ezebiwe ezabuyiswa, nabo bathola ukuphenduka nensindiso. Ungalibali, guqa manje uthulule inhliziyo yakho ngokuphenduka kuNkulunkulu. Ngokwesithembiso sakhe uyakuthethelela izono zakho, akunike ukuthula nokuphila okuphakade. Ukuzenzisa. Ubuzenzisi buyinkolo yamanga, ebambelele ohlotsheni lwangaphandle lwenkolo yethu, kodwa yenqaba amandla ayo angempela. Umzenzisi ngumuntu ozenza lokhu angeyikho, ozenza izinto ezingelona iqiniso. Kubili Timoteu isithathu ivesi ihlanu noMateu kubili isithathu ivesi kunye isithathu kuya kunye isine. Uzenza umuntu ongcwele kodwa uphila esonweni esisithekile. Wenza izinto ezinhle ukuze abonakale kubantu futhi athole ukudunyiswa ngumuntu. Wembatha ingubo yenkolo ukuze amboze izono zakhe eziningi. UJesu wafanisa abazenzisi namathuna acakiweyo ahlanzekile namhlophe ngaphandle kodwa abolile ngaphakathi. Umzenzisi ukhathazeka kakhulu ngokubukeka kwangaphandle kokuhlanzeka kunobumsulwa bangaphakathi. Umzenzisi uthandaza kuphela kuNkulunkulu ngezikhathi zobunzima, zokugula nezingozi, noma lapho eswele, kodwa lapho uNkulunkulu emsize osizini lwakhe, akanalo uthando ngoNkulunkulu futhi akachithi isikhathi noNkulunkulu ngomthandazo. Ufana noFaro owavuma isono sakhe nesono sesizwe sakhe mhla kufika izinhlupho eGibhithe wacela uMose ukuba athandaze kodwa kwathi seziphelile izinhlupho yena nabantu bakhe bazenza lukhuni izinhliziyo zabo. Exodus isishiyagalolunye amavesi kubili isikhombisa, isithathu isine kanye kunye ikanda amavesi kunye isithupha kuya kubili ikanda. Umzenzisi wahlulela futhi agxeke abanye kanzima ngamaphutha amancane, kuyilapho yena ngokwakhe enecala lamaphutha amakhulu kakhulu. Uyashesha ukubona noma ukubona ubhekeni esweni lomfo wabo, kodwa akakwazi ukubona ipulangwe kwelakhe. Matthew isikhombisa ivesi ihlanu. Uthanda kakhulu imikhosi yesonto yangaphandle nokugcinwa kwamasiko, kodwa akuthandi ukukhonza uNkulunkulu okungokomoya. Matthew kunye ihlanu ivesi kubili, no isikhombisa kuya ku isishiyagalombili. Umzenzisi uthanda ukwenza imikhuleko emide phambi kwabantu, kodwa akaxhumani noNkulunkulu ekhaya. Isono sobuzenzisi sinzima kakhulu ukuselapha ngoba sizifihla ngobuhlakani kakhulu ngaphansi kwezingubo ezehlukene zemisebenzi yenkolo. Kuphinde kwenza abantu bangaphandle kanye nabahedeni bazonde inkolo yobuKristu. UNkulunkulu uzonda ukuzenzisa ngenhliziyo yakhe yonke. Umprofethi u-Isaya uthi, ukwahlulela kukaNkulunkulu kunjengomlilo ovutha kuze kube phakade. Ingabe ukhona phakathi kwethu ongasinda emlilweni onjalo na? Ungasinda uma ukhuluma wenze okulungile. Ungasebenzisi amandla akho ukuze uphange abayanga. Kodwa uma ukhuluma futhi wenza okulungile, ungawasebenzisi amandla akho ukuze uphange abantu abampofu. Ungamukeli isifumbathiso, ungahlanganyeli nabaceba ukubulala noma ukwenza okunye okubi. Isaya isithathu isithathu amavesi kunye isine, kunye ihlanu. Futhi izinga lomsebenzi womuntu ngamunye liyobonakala lapho usuku lukaKristu seluwudalula. Ngoba ngalolo suku umlilo uyokwembula umsebenzi wawo wonke umuntu, umlilo uyowuvivinya futhi ubonise izinga lawo langempela. Kunye Korinte isithathu, kunye isithathu uJesu wathi, "Qaphelani imvubelo yabaFarisi, ngisho ukuzenzisa kwabo. Konke okufihliweyo kuyodalulwa, futhi yonke imfihlo iyokwaziwa." Luka kunye kubili ivesi kunye kuya kukubili. Isahluko sonke sikaMathewu kubili isithathu sabhalelwa ukusixwayisa ngesono sokuzenzisa. UJesu wabathethisa futhi waxwayisa ababhali nabaFarisi ngenxa yokuzenzisa kwabo. Wababiza ngokuthi izinyoka namadodana ezinyoka, wathi, "Maye kini nabafundisi bomthetho nabaFarisi. Ukuzicabangela wena mfarisi oyimpumputhe, hlanza kuqala okungaphakathi enkomishini, nangaphandle kuyakuhlambuluka. Maye kini nabafundisi bomthetho nabaFarisi. Bazenzisi, nifana namathuna acakiweyo, abukeka emahle ngaphandle, kodwa agcwele amathambo nezidumbu ezibolayo ngaphakathi, kanjalo nibonakala nangaphandle. Muhle kubo bonke, kepha ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nezono." Matthew kubili isithathu amavesi kubili ihlanu kubili isishiyagalombili. Ezinsukwini zokugcina abantu bayolifulathela iqiniso, balandele imimoya yamanga nezifundiso zamademoni ezisakazwa ngabaqambi manga abanenkohliso, abanembeza babo bafile njengokushiswa ngensimbi eshisayo. Kunye Timotheu isine ivesi kunye kuya kukubili ngeke bakubaleke ukulahla kwesihogo. Ukulethwa. Singakhululwa kanjani kulo ubuthi obubulalayo bokuzenzisa? Into yokuqala ukuvumela uNkulunkulu ngomoya wakhe nangezwi lakhe ukuba asisole lapho umoya wokuzenzisa okungenzeka usibambe khona. Ukuphenduka kweqiniso nokuvuma okuphelele phambi kukaNkulunkulu, futhi lapho kudingekile phambi komuntu, kuyisiqalo sokukhululwa kulesi sono esikhulu nesijulile. Kufanele siqonde ngokugcwele ukuthi iso likaNkulunkulu elibona konke liyakwazi ukubona zonke izono. Singase sicashe emehlweni abanye futhi sizikhohlise, kodwa ngeke simkhohlise uNkulunkulu. Uyayazi imicabango nezinhloso zenhliziyo futhi indlebe yakhe iyakwazi ukuzwa okukhulunywa ekusithekeni. Kumelwe sikhumbule ukuthi yonke imicabango yethu iyaziwa ezulwini. Asikwazi ukucasha emehlweni kaNkulunkulu. Noma yini efihliweyo iyodalulwa, futhi yonke imfihlo iyokwaziwa. Luka kunye kubili ivesi kubili, ithemba lomzenzisi liyoshabalala, ngoba umzenzisi ngeke ame phambi kwakhe. Liyini ithemba lomzenzisi, lapho uNkulunkulu ethatha umphefumulo wakhe? uNkulunkulu uyakuzwa yini ukukhala kwakhe lapho ehlelwa izinhlupheko na? Imihlatshelo kaNkulunkulu iwumoya wokuthobeka. Umhlatshelo wami ungumoya othobekile, Nkulunkulu. Amahubo 5:7. Ngakho ke ungathola ukukhululwa ngokuphenduka okuthobekile nokuvuma izono kuNkulunkulu futhi uphenduke empilweni yokuzenzisa uphile impilo yobuKristu beqiniso lapho kubonakala khona izithelo zokuphenduka nezomoya. Ungabi ilulwane. Ilulwane libukeka njengenyoni kodwa aliyona inyoni. Kufana negundane kodwa akulona igundane. Akuyona inyoni noma igundane. Lithanda ubumnyama kunokukhanya. Kuyisithombe sabaningi abazibiza ngamaKristu abaya esontweni langesonto, kanti lonke isonto baphila impilo yesono. Ngolunye usuku bazenza amaKristu, ngakusasa bafana nesoni sezwe, kanye nongakholwayo. Babonakala bengamaKristu, kodwa ezinhliziyweni zabo basabambelele ezithombeni ezindala zobuhedeni, bevumelana nodeveli, ongunkulunkulu walelizwe, futhi benza zonke izinhlobo zesono. Bazama ukukhonza uNkulunkulu noSathane. Bafana nelulwane, akukho okunye noma okunye, futhi bathanda ubumnyama kangcono kunokukhanya. Ungabi ilulwane. Yiba ngumKristu. Ngifisa sengathi ngabe ungomunye noma omunye. UNkulunkulu wathi, kodwa ngenxa yokuthi usivive, awushisi futhi awubandi, ngizokukhafula uphume emlonyeni wami. Isambulo 3:5.